shida ndugu na inamumiza. Wengine wanakunywa soda na keki, ukuro yote kwa chapati na ngombe. Na wengine na wazunguka maduka, wakijidai wanafanya window shopping.
Baby.